Yeah.
Uh-huh.
Rock at Easy Records.
Yeah, on this level. Mixing them Africa, just to leave them be confound on Malahika. Kick on the Kuba Lika, slay, smile, shiny, poses in the Tisha. Wasi wako sidi, mnao mfano madini, machonya, wishi hamu, the vitu wa dimbi tama. We, ni Miss Kachi Africa, kika le kuhumba galu.
Kuba Tisha. Rangi yako alisisia vifodo, sizako kiongea kwa mapos. You are soft face, no pimples. Wana kupa respect in my toes. You the only one, you number one. Metulia sio kichenche for my king. Ngozi yako welaini kama mine. Apewe sifale kuumba manani. Unapenda mavazi kinyumbani. Senge kiunoni na kanga mabigani. My sister do ume watu ya thamani. Wana uiga mambo ya kimamto. Cheki mrembo jeans. Haki picha town.
Unasipika.
Watu wame kili huyu mrembo makini. Check him rainbow jeans. Tama duni waki. All strikes my figure yake. Anakubarika. Tupo ton mala ina paki bands. Anashuka sister colorful jeans. Woza sula wana stika na kodis. Sister do who you are wapi maze. You go simple kama wa USA. Nika wazango jeni kampe high. Nika is ata nito wani shy. Face to face sister do kafurai. Kafurai kisa mini mishai. Simtaki simuitaji na mtaman. Ma sister do a CEO vaki nyumban. Very nice kwangu awa na thaman.
We unaratisha. Unafunika. Unaridisha.
Kibantu mefuzu elimu ya unyago. Miss chumbani maihani. Sio mkekani kutandani. Wafaa kuitwa hani. Wafaa kuitwa dali. Wafaa kuitwa sweetie. Girl in my heart. Kama bidhaa adimu ya soko ni embe dodo. Msimu kwa msimu watia watu wazimu. Wey umlembo huna kasolo na kila kitu ma. Yeah, I love my B9. Yeah.
Unaratisha.
I'm killing you.